Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, studio Tamani.
Aljumare joyi lewru juillet hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi miɗen tawa e nder maison de la presse Bamako. Jottinonnoo ɗo kabaruji ɗi yo Oumaru Waygalo Nuhumu Djire won to ɓoggi jamɗe to on compiti to wiide ɗum wononoɓe kolli tiwide kaldal e kawral ngal ngal waral signinede kasen le nogay e lewru juin waroro ndu ɗo Bamako ɗo non guɓe nodditirtoɗe azawat ɗe kollitir wiide laamu Bamakoɓe jaɓini hono dewtere heyre kokkade gueɗe ɗe to Alansérie to wakkati joni ka hono guɓe tuguiɗe laamu Bamako ɗum won ɗeɓe noddirte plateforme ɗe tippi tiki nder ɗo dewtere caggal ko honde toɓe wonɓe kolliti wiide ley hen ko noon tan watta so jaam e deƴere watta nde saaha leydi ndi so basiji gaɗoyi to wakkati furɗi duu ceela wakkati nde kaldal e kawral ngal wondunu e wadde to Alansérie to micciteɗe wiide fa hande saaha leydi meɗi ndi ɓuuɓo e wakkati fuu yimɓele bomɓe sumbuɓeɓe caaman to hono e civil ngaɓe gomɓe tomɓe holita welle yontere nde ko foti civil ngaɓe tato mbara toon micciteɗen wiide ley jonte jaɓɓino ɗe ɗum wonon ko basi o waɗno hakkude guɓe noddirtoɗe azawad kañe e ɗum wonon plateforme tuguiɗe laamu Bamako nde laamu gawo o nokku mom noddirta tin hamma hollita wiye toon du ko foti civil ngaɓe jeegoyom mbara toon e kollitiwide ɗum wonono ministrement wonde gollirde le leydi meɗen ndi ɗum wawi heyi ɗum ɗum hani heyɗin tine ɗum wonon ley nduɗo lewru ko walde adunare Allah ko heewi e baale adunare Allah ɗe gaɗi noddago fewde yimɓele ministrement ɓe ɓe mbi ɓen baylita lebal hono gondi e gollirde no ko honde to woɓɓe kolliti widde ley hen du noon taw watta soɓe mbawa fewtude tiiɗalaji gonɗi ley saaha leydi meɗen ndi sécurat ɗi wonono kabaru yimoɓe ɗumen jogini on ɗo hande ndi bisimilla moɗon e heɗade ɗum wonono guɓe ɗeɓe noddirte plateforme tuguiɗe laamu Bamako o ɓe kolliti wiide kamɓe ɓe jaɓanayyi hono dewtere nde Alansérie yaltinto so hokki gueɗe ɗe fuuɗo wakkati joni hono laamu Bamako o holliti wiide jaɓini ndeɗo dewtere laamu Bamako o signini ɗum du kanje guɓe noddirtoɗe azawat ɗe kanje du ɓe kolliti wiide ɓe garan signinde kaldal e kawral ngal le nogay lewru juin waroro ndu ɗo Bamako ɗo hono wori Ousmane Diko
tongande ɗiɗɗe curo o holli ɗe guɓe azawat ɗe e gouvernement Mali Tidjini plateforme jaɓali signinde sema wi tongande arandere nde ɓami jete ko wembiɓe fuu plateforme holliti huncanaka hoore e yiɗi mum tongande ɗiɗo ɓerde nde yo kabaru selde baasi plateforme wi kana yiide yimɓe mum mena karta fin ministre hakkude Mali e leyɗe goɗɗe holliti yo sullande hewtude deƴere e yimɓe waɗi so Bamako signini ɗe tongande gana ɓeydeteɗe e ko tongano e kawral signinagal sappo e joyilure mai garal gasatagal yo ɗum woni ko curo o hokki taƴoral muɗum sema wi signinan kawral deƴere e dewdintilangal noga lewru juin Bamako ɗo yo ɗum woni ko Bilal Aga Ashérif hooreje sema andini e ley jiidal muɗum e dewrintinowo o
ko honjo toɓe woɓɓe kolliti wiide ley hen noon tan watta so basiji ɗi ñifale saaha leydi meɗen ndi noon tan watta du so sema wakkati fuu koɓe gatta bonanda ɗi ley saaha leydi meɗen ndi ɓe gotta Alexis Kalambiri yo mbindowo ɗum hono journal ngal ɓe noddirta les écho keɗe ko Barke Cisse faccintini en dow hen
e gonga o anden wiide eɗen gondi e suuɗude ko hana suuɗede saabi ilane pelle murtuɗe gonduɗe e laamu o ɗe mbiyeteɗe gacca ɗe teeti gendi minaka ndi pelle murtuɗe mbiyeteɗe sema ɗe ñande fuu bonandaji ñanguɗi ana waɗe e ley kreduji minaka ɗi feɓe cuuɗatako kasen dun ila ñande muɗum ɓe darti jonde kaldal e kawral heyre joƴƴine ka gouvernement o holliti homo fuu wiide ɗum wona jonde heyre faamu heɓama dow muɗum wiide walde curoɓe dental leyde aduna holliti wiide guɓe murtuɗe mbiyeteɗe gacca ɗe yoppa gendi minaka ndi fa ton laato dakirde sorrasi en walde dental leyde aduna ndenno sa ƴeewi ɗi hakkillaji notike yelaji pelle murtuɗe mbiyeteɗe sima ɗe ndenno ana waji mbini e meɗen hande jogorɗen kabaru o no ɗum wordini nangen lawol jam e deƴere so en kemti bawɗe en cariran ɗum no ɗum hani sarirede
wakkati nde kaldal e kawral ngal wonno e wadde ɗum won to Alansérie to hollita wede fa hande saaha leydi meɗen ndi ɓuuɓa e wakkati fuu ɓe gaɗanto bonandaji fewde yimɓele civil e gomɓe tomɓe le yontere nde hollita wen hono civil e mbaraɓe ley saaha leydi meɗen ndi yaafa e civil ngaɓe taton micciteɗen wiide ɗum hono jonte ƴaɓɓino ɗe du hono ko basi o fintino to hakkude guɓe luttidirɗo e laamu o kañe guɓe tuguiɗe laamu o ɗe hollita wede bonandaji kewɗi gaɗi ton yimɓe civil en ko yata jeegoyo mbarama nokku noddirteɗo tine hamma le laamu gawo o keɗe ko Ousmane Diko haali dow hen
komon keeɓi e nanɗe e mairi jomɓe malfe wonɓe lemmobel masimbini civil goto ñande aralbare nde ɗum waɗi bangge gundam heedi soɓɓundu sahal e hirnage tumbutu ñande alkamisar nde du civil mo duuɓi capanɗe nayyi masimbinama nokku mo hakkundume e tumbutu yo kiloji capantati gollowo mobilaji goto du nangama heedi menaka ka o yitama o wana gurɗo sema ka fawi o golle war hoore e dow plateforme ila walde fuɗɗiti ñande noga jeɗɗi lewru avril sahal mali warti e ley masibaji yo civil en goni toore be e leedi baasi jaakuno gube kaptoje de jonte yabbire de suka mo duubi joy kanyo saara mu soldasi masimbinama loga go onewru me jabbine dudu civil en jeegon keddike e le walde hakunde gube sema kanyo de plateforme de totin hama le region gaawto bale sare ne da ko de chaltike dido golleji masimbinde yimbe nenno dardi du di kore fa ande golludo di
sekrabo don bay lettre mi jojo modo hello am bemal ande gal mi noddirta face facebook go
tamani
be quality video wonon minisma golleji mabbi den kaani heedi tinede le ndudo lewru jatti wakkar jono do wonon bale kewde ngadi noddango fewde mabbe quality video be tinnobe baylita labal honno be goddi e habirade le sa ha leedi meden di non tan watta so hono jam e deerdu hebe le nokko ko honjo to wobbe quality video le hen ko an milino milo foti furtawe yimbe le minisma be baylita golleji mabbe di honno be gori le sa ha leedi meden di ko honjo to be quality video le hen fa hande non tan watta so be pewta e tidalaji goddi le sa ha leedi kanko Serge Daniel yo jado kabaruji o journaliste dum woni hono balli fitodo dewtedu kede ko Ousmane Diko faccentine do hen
je inde gubal soldatien bangal habade ko yaawi woni ko waawi hebede le balal kessal gal oni hokkata yamiro habatobe mudum gamaliga tidalaji tati goni sahal mali arande yo torrobe warawbe se bartobe goni le sahal mali se ngadi don hodorde mu en dido balli yo trafika ku drogu kepdo dole le sahal mali tatobe mu yo murtube hababe gouvernement mali be gonton ha sindina babe habade ko yaawi fa ko wodi ko hebane dabere
e quality wi dum wonono bete hande kawtal mangal fuddi dum won do bamako do le ngal do kawtal faabe jeewel hono be paminirta jama o tawe hono dewte kinde bindiraade juude de an bay haybede fa gasa ngabbe ngal do kawtal dum wono waldi UNESCO kanyu hokkindiri juude dum wono suuduto dewto bindiraade juude mareteto tumbutu tondu no dirta Ahmed Baba hollitan wedle hendu ngal do kawtal dum faabo tono ko heewi no dewte de kani marirede le sa haledi meden di kanko Abdourahmane Sissé yo jokko dum won directeur lamiro suuduto Ahmed Baba to kede ko barki Sissé
fewde e waybe jam e deejere e rafinde naago godudo o bonandaji kewdi ana wodani e dewte meden pirritoji fina tawa meden o dum waji binike amen men ciottina dewte de men itta de tumbutu men ngadda de bamako e le majjun UNESCO holliti wiide farati mawdo ana wodani no dewte de jogirani denno dabareji ana kani fiede fa dun laato golleji engudi denno dun sabbimbini yimbeele kumanibe di golleji be ana gondi e janginede nyeenyi e lugaji le bangal haybugol dewte dun waran laato sababu dewte de bindite e le masingaji fa dun haybire no haniri
kulle garde bien kanko horeji leedu meden di kido mob neddete Alpha Oumar Konare holitaambe wakkar jono kanko wart laata de kedjaade Union Africaine to Sudan to o wara lomtu don debbo noddirteedo Kouzaza Lamine Zuma dun wonon to Sudan de sidito le hendu holitaambe wakkar jono be jaawan yalla hono be ngatta fur kanko dun wonon Alpha Oumar Konare o fo darono hono diido leedi no basi di mbaawi ngifirto micite de wiide basi di puddi Sudan de sidito irum yaha e duubi handen
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekirabe jeewen lawni le réseau ngaji tobe kolitiw don to kayto kawtal fuddi ton hande dum wonon suuduto gouverneur o to jaati fa pammino hono jama o ko ni golleji dum woni hono walde suroobe hakkon bibbe malikani dum wonon walde wonde kasen huminido hono jam e deder wartirta hono yibele gombe le kreduji di lengal do kawtal be kolitiwide hono bale hala nanane e kanyi yibele politique fa yotto yo lamu ko be jeyi kawrti e mangal kanyi e jadoobe kabaruuji tagal mudde ngardam faado segudoobe kolitiw don donnoobe moto ngai taxi gombe tombe wakkati joni oobe jaltiti e murtere mabbe de puddono ila talatare jabbinonde ko so be ngadi murtere dubbe kolitiwide wakkati fu usuruji mawdi jowete ton do mabbe wakkati jono dentengal balle dum wonono donno moto ngai taxi to segguto wiama be kebi pamral akkon mabbe kambe e lamu o fande kedo to segutobe kolitiwide dum wonono walde sukabe jokolbe gombe ton be wakkati jono be kebi ton baldi gu dum wonono projet keso bangi ton projet kando humanade hono yirwer wadita bangal cialal kanya yirwer sukabe jokolbe fa hono be andirta ande kesse o do projet warta wa do won le nokko noddirteedo le cercle sego sankane e nyono almusa day ko be kan wotul le hen ko ya fa e milio chapan e jenay e joy cfa kambe wadde do wonono norko noddirteedo peyiba tagal mudde ngardam faado sigaso do be kolliti wiide ko foti million goto lekki dum hanir tutede le islamu sigaso o fu e mangal mudo be ngadi o do be kokki o do kabar do wonono kenya hollitinde wiide nyalawmo kejena do hono watta dum fa jere yel hono kawaluji kan haybred le nokko o fu e mangal mudo be litimidley hendu sa jewile mali fo e mangal mudu wakkati fu bonanda jan ngade fewde ledde de dum won hono be teddirtanobe kayiban dum sanne tagal mudde garantimini ren faado sigaso do be kolti wiide dum won kanko hoore jon jon suudu hore juleedi meedi indi mo noddirta madame Keita Aminata Maiga holita wede kenyon o yi to sigaso to wallirebe ton do wonon kaaki ko be kaani wutirde laamu sigaso be kondi wi leedi do kaaki du kamion ngaji tati anen kanya poubel ngaji ko be kaani wutirde laawi e ko nande mudu sekrab do katte nyalom hande do kabaruji meedi indi kafa hande kedde heda do e seeda yotere meden de ana wodi.